dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
murumva ijwi rya Amerika turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose twisi ikaze ijwi rya Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi uyu munsi nanone ikiganiro cyacu kiribanda ku bibazo by'uburenganzira bw'impunzi cyane cyane ku icwa ry'impunzi z'abanyekongo zaguye imbere y'ibiro bya HCR ishami rya Onigita ku mpunzi aho kandi ni hafi y'icyicaro cy'akarere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda izindi mpunzi zaguye mu nkambi ya Kiziba nanone uyu munsi turaho ijambo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana wakurikiranye iki kibazo kuva mu ntangiriro
muri iki gice cya kabiri cy'ibibazo by'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda cyane zo mu nkambi ya Kiziba turagaruka ku ngingo zirimo izuko nta burenganzira bwo kwivugira no kugaragaza akababaro n'akarengane bakorerwa gufungwa bya hato na hato kubahagarariye impunzi bazira ubusa nk'uburyo bwo kubacecekesha kuri gisirizwa amadosiye yo kujyanwa mu mahanga akagurishwa abanyarwanda byose izi mpunzi zivuga ko biterwa n'isano bafitanye n'abanyarwanda ituma batsikamirwa n'ubutegetsi murumva n'ubuhamya bwa bamwe mu bagurishijwe amadosiye bakabimenya ariko inzego zakabarenganuye ahubwo zikabacecekesha mu bisubizo bitatu bishoboka mu gukemura ibibazo by'impunzi mu buryo burambye harimo kuba zatahuka igihe icyo zahunze kitagihari kuba zatuzwa mu gihugu zahungiyemo cyangwa mu gihugu cya gatatu kwimurirwa mu gihugu cya gatatu ni nacyo gikorwa ku mpunzi z'abanyekongo zimaze imyaka mu Rwanda nubwo atari amahirwe abonwa na benshi ariko hari abemererwa gutuzwa muri Amerika cyangwa mu bihugu by'Uburayi ariko izi mpunzi zivuga ko umubare munini w'abakabonye amahirwe bayavutswa n'ubutegetsi bw'u Rwanda umva uko babivuga
ikibazo gikunze kugaragara cyane impunzi zaje ubundi 96 ni impunzi zisobanutse zizi ibibazo biri imbere niyo mpamvu nibyo kureba abaje 96 bajyanywe mu mahanga ni bake cyane bitewe n'uko bakoze inyungu z'igihugu batarateganyaga icyo gihugu cya gatatu cyagombaga kuba kizaboneka bivuga ngo impunzi nyinshi zijyanwa mu mahanga bitewe n'uko zakoreshejwe mu nyungu z'igihugu zitari ziteze mu bihe byashize
nk'abajya gutuzwa wenda mu gihugu cya gatatu cyane cyane nko muri Amerika hari abo leta y'u Rwanda ishobora kuba ibuza muri iki gihe
90% ry'impunzi zifite amahirwe ntizibibona bitewe n'ibyangombwa leta idahereza impunzi
niba baratubaruye bakadufotora amarangamunzi bakayaduha bamwe bakayabona abandi ntibayabone kuba yatanze rimwe abandi kuki batagarutse ngo bayaduhe niba wabonye niyo dosiye wageze ku kibuga cy'indege ati niba udafite irangamunzi ntabwo ugenda none se muri twe dutanga irangamunzi kubera ko batazi duhaye bityo ni ukutudindiza no kutubangamira n'uburenganzira bwacu navuga ko bubangamiwe
kubona umuntu umuryango ufite umwana w'imyaka 17 batarigeze baza gufotora ukumva ati ngo wowe ntabwo muri bugende kubera ko ngo wujuje imyaka kandi ukaba nta karita y'impunzi ufite wowe murasubirayo noneho agahuma munwa none ukababaje ni ukubona ushinzwe abinjira n'abasohoka ariwe immigration yugirikiye abantu bujuje imyaka baza kubasanga aho bari ariko wowe arabateruye ati ni mugende ngo navuganye nabo agezeyo barabacuragije ubu ngubu harimo n'abatari kugenda n'ubu ngubu kubera ko icyo kibazo kandi bavuye ku kabindi barabafotora n'amakuru ariho avugwa neza ni uko immigration ikibazo dufite hari n'amakarita y'impunzi yagiye kujya kuyasaba amwe akaba nayicaranye akaba adashaka kuyahereza ba nyir'ubwite anagize ngo abakeneremo amafaranga kandi impunzi nta kintu zifiteho kubigasaba ngo kugira ngo ajye mu mahanga akagenda abanje yayiguza ahantu akazayishyura uko ageze muri Amerika birababaje cyane
mbere yo kumva icyo minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi ivuga kuri ibi izi impunzi zivuga ko zinatewe inkeke n'amakuru y'uko zigiye kwinjizwa muri gahunda za leta y'u Rwanda nk'ibyiciro by'ubudehe ubwisungane mu kwivuza n'ibindi izi impunzi zivuga ko biganisha ku kuzituza kandi zo ntizibikeneye na gato
tugiye gushiduka ati tugiye kujya muri gahunda za leta ntitwigeze dusaba iki gihugu kudutuza ahubwo dutungwe no kumva imigambi ya leta yose ayo twigiye gukorerwaho tukaba ari twe none tugiye gutunga leta twe tubona ubu ngubu aho bigeze amafaranga twakagombye kuba dufata yo gufasha impunzi mu byo kurya yose ari gushyirwa mu kubaka amashuri ya etaje mu kubaka ibitaro bya etaje mu kubaka isoko mu kubaka imihanda ibyo byose tugasanga atari ibikorwa biramba ku mpunzi kuko twe ntabwo tuzaba mu buhunzi ibihe byose ejo cyangwa ejo bundi ko twazashiduka twabaye abanyarwanda tutarigeze tubisaba
Nese twebwe hase n'imara kudusezera twaje muri byo byiciro turasegara turi hehe
kuri budushye
ubwo budeye ko naba burimo mbona ntacyo bubagejejeho
bubanguye kubaka amashuri ane etage cyangwa ibitarane etage umuntu yaburaye cyangwa bikunda afite mwinyungu kandi twe tukabona ko amafaranga yose akoreshwa muri ibikorwa twe dufite inzara na amafaranga ya hasere ya UN wenda kugiye kimwe tushaka gufata umwanzuro tukagenda n'amaguru tugataha ariko nabo basigarana ya infrastructure ntago bakayaringa ku mibereho yacu aho minister wegenda akavuga ngo twebwe twatekerereje impunzi aba beneficiaire bataragizemo uruhare ngo bazababwira ati turashaka kubakorera ibingibi ariko bakagenda akavuga ngo twatekerereje impunzi ngo dusanga tugomba kuzishyira mu budehe
hari imiryango itari mike yari yaramaze guca mu nzira zose zibazwa zibanziriza kwemererwa kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu yagiye isubizwa mu nkambi yari igeze ku kibuga cy'indege ku mpamvu zirimo izuku umwe muri bo cyangwa benshi mu bagize umuryango baba badafite ikarita ndangampunzi niyo yaba atarigeze na rimwe yihabwa nk'igihugu zatangwaga yaba yarataruzuza imyaka hari n'abari barahawe amarangamuntu batayasabye cyangwa bayahawe kugira ngo babone uko bashaka amaramuko ariko nyuma bagahitamo kuyasubiza u Rwanda ngo bahabwe amakarita arangye impunzi bikarangira batayahawe kuba bikorwa n'urwego rwa leta rubizi neza ko aya makarita atigeze atangwa babona ari nk'umutego leta yabateze kandi zi neza ko batazawusimbuka
ikarita z'impunzi za mbere twazibonye 2010 kuva icyo gihe 2011 kugeza magingo ya nta karita z'impunzi zihari niba na muri famiye umwe ariwe warufite irangamuntu akaba yari yaranayitanze ataramuhaye ikarita y'impunzi ubwo ya famiye yose bakayigarura ikazanga leta ishobora kuba ifite mu izindi nyungu zayo kuko kugira ngo uwemera binjira n'abasohokana anakwemere kutambuka bikaba ngombwa gutanga n'amafaranga bagatanga ruswa ukigura kugira ngo nibura utambuke
ni ukuvuga ngo biratugoye cyane kuba leta irimo irambamira abantu irimo irabagarura kugira ngo ibashe kubatuza ugasanga harimo umwana wari utarageza imyaka 18 wo gufata icyangombwa igibarura ryabereye baje kugera ku kibuga cy'indege bakavuga ngo umwana nta cyangombwa afite kandi bazi neza igihe batangiye gutanga ibyangombwa uwo mwana yari atarageza imyaka hakaba n'abandi noneho nabo basubije irangamuntu ntibabaheza indangampunzi yaje kugera iriya bakamuga ngo nagaruke nta ndangampunzi afite akavuga atese ko nasubije indangamuntu yanyu niki gituma ndafata indangampunzi bakamwima ya ndangampunzi n'indangamuntu barayisubiranye ugasanga umuntu abuze aho abariza icyangombwa kimukwiriye
njyabonzi hari babyara banjye baherutse kugenda bageze i Kigali barabagarura ngo ntarangampunzi kubaza n'uturangampunzi kandi bagiragiranga umuntu baraziremeta nyuma yaho ntibabaho turangampunzi bageze i Kigali babagarura ina
mu kiganiro cyihariye Ministre de Bonheur Jean d'Arc uyobora Ministeri ifite impunzi mu nshingano yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko ibyo kubashyira mu byiciro by'ubudehe byumviswe nabi ariko aranasubiza ibindi bibazo
turimo turagenda dufata ingamba nka guverinoma y'u Rwanda kuko tubona ko abaterankunga bagenda bagaragaza ko ibiribwa bigabanuka twebwe twumva ari umugambi mwiza dufitiye impunzi wo kuba twabafasha mu yindi mibereho yo kwiteza imbere nk'uko n'abanyarwanda babikorerwa ni ikigereranyo cyo kuvuga tuti impunzi nazo zakorerwa ibi nk'uko n'abanyarwanda babikorerwa bagafashwa gushyirwa muri gahunda zo kwiteza imbere ariko ntagari kuvuga ngo tugiye kubagira abanyarwanda batabishaka waba yumva ashaka ubunyarwanda yabusaba nabyo barabyemerewe ariko ntago twe tufata impunzi ngo tuyigire umunyarwanda itabishaka itanabisabye icyo dufasha impunzi nuku hari gahunda tugiye kwinjiramo ya idufasha kubona mu by'ukuri kuba twabona inkunga ndetse n'inguzanyo noneho zo kubafasha gukora imishinga iciriritse ku buryo babasha kwiteza imbere nicyo twasobanuye ariko usanga nyine babyumva uko bishakiye kandi nk'uko nabivuze ntawababuza gutekereza uko bashaka ariko twe tuzi ko ari byiza tubashake
mu Rwanda habaho gahunda ihoraho yo gufotora abujije imyaka yo gufata indangamuntu iyi gahunda izagera no ku mpunzi
ni gahunda rwose yatangiye kandi izakora ku buryo buhoraho ubu ngubu dufite igihe cy'amezi 7 cyo kubikora ku mpunzi zose noneho abagejeje imyaka 16 bagahita bahabwa nabo ikarita ndangampunzi nubwo rero ni igikorwa kizajya gikomeza buri mwaka na nyuma y'ayo mezi 7 kizajya gikomeza kugira ngo n'abandi bujuje imyaka bafotorwe bahabwe indangampunzi
impunzi zishyira mu majwi leta y'u Rwanda kuko bitambamira gahunda yabo yo gutuzwa mu gihugu cya gatatu zivuga ko zinanizwa bikomeye n'uhagarariye urwego rw'abinjira n'abasohoka kimwe n'uhagarariye ministeri muyobora ariyo Midimar mubivugaho iki
ubundi iyo gahunda ni ya HCR ntabwo rero guverinoma y'u Rwanda ariyo yafata icyemezo cyo kubuza impunzi yahawe ubuhungiro mu kindi gihugu na HCR, ko HCR niyo ireba hari ibizamini babakoresha babasha kubitsinda bakabemera kugenda, iyo bigaragaye ko batabitsinze ntabwo bagenda, ariko utagiye birumvikana ashyira mu majwi guverinoma y'u Rwanda, kuko bazi ko aribo twe tubacumbikiye, bazi ko aritwe tubafiteho ijambo, bazi ko HCR yo ibakorera ibyiza gusa, ariko ntago bumva ko ibyo bizamini bakoresha bishobora kuba ari byo ahubwo bibabuza kugenda bitewe n'icyo babakeneye.
Mu ngero zifatika hari imiryango myinshi barasoje ibyiciro byose byibazwa ku ruhande rwa HCR, ariko bagera ku kibuga cy'indege inzego za leta zikabagarura. Hari abazira kuba hari umwe muri bo cyangwa benshi badafite amakarita y'impunzi kandi bujuje imyaka, bikaba impamvu yo kubagarura kandi nyamara batarigeze na rimwe bayahabwa. Babibona nk'akarengane kuko leta yakabaye ibibaha ari nayo ibagarura kandi izi neza ko aya makarita basaba itigeze yabaha.
Na icyo kibazo cyo ntacyo turamenya cy'abagaruriwe ku kibuga. Ikibazo twamenye ni cy'abantu ahubwo bagendaga bagera hariya, kuko iyo bageze ku kibuga cy'indege immigration ibihari, ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka kiba gihagarariye kiri gukora, abatanga amarangamuntu babahari, hari igihe rero bashyiramo ibyangombwa byabo bagasanga nk'uwasabye nk'uwabonye uyo stati y'ubuhunzi yo kugenda afite n'ikarita y'ubunyarwanda, indangamuntu y'umunyarwanda. Icyo gihe ntabwo twatwemerera umuntu w'umunyarwanda kujya kuba impunzi kandi tubona ko ari umunyarwanda ntacyahunze. Ni kankizo zagiye zigaragara.
Hari ababa barigeze gufata indangamuntu bazisabye cyangwa bazihawe ku zindi mpamvu, ariko nyuma bakaza guhitamo kuzisubiza leta kugira ngo bahabwe amakarita ndangampunzi. Bavuga ko nta cyemezo bahabwa ko bayasubije ngo baricyo berekana, kandi na nyuma ntibahabwe amakarita ndangampunzi. Iyo abo bagaruwe ntibaba bavukijwe amahirwe nyakuba ministre.
Ntabwo bishoboka, kuko biriya ni ibintu by'ikoranabuhanga. Niba hari uwahisemo kuyisubiza bihita bigaragara mu ikoranabuhanga, ntaho yahurira nabyo rero kugira ngo bamwerekaneho ko afite state ebyiri. Ntibibaho ikoranabuhanga ry'abakora mu ndangamuntu ndetse no mu binjira n'abasohoka turifite icyizere 100% ku buryo abantu nk'abo ntabwo bashobora kugaragara bafite ubunyarwanda n'ubuhunzi, ntabwo bishoboka.
Izi mpunzi zisangira intambamyi ikomeye ibabuza amahirwe yo kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu ishingiye ku isano zivuga ko zifitanye n'abanyarwanda.
Hari ikindi bagiye batubwira nacyo kidukomeretse imitima, bavuga ko ahenshi dusa n'abafitanye isano, ariko rero ntabwo aba ariko biba bimeze. Iyo nyungu nayo bayuriraho kugira ngo bashake kutugira abanyarwanda. Ngiye nkubwira naturutse muri Katanga, harabavuye Noro, harabavuye Side, bagenzi bacu bavuye Kinshasa, nyuma y'imyaka 3 bagize hano mu nkambi bari bamaze kugera muri Amerika. Ariko twebwe bitwaza kuri ibyo ngibyo ngo turasa nkaho tuba dusa cyangwa se tuvuga n'ururimi rumwe, ntabwo ari urwitwazo rwo kuvuga ngo twintegre. Ndabona uri umuntu mukuru, hari ibintu byinshi tuzi. Iyo ugeze muri Katanga hari ubwoko bita Babemba, wagera muri Zambia ugasanga abo Babemba barahaba, ariko bamwe ni abanyazambia abandi ni abakongomani. Wagera Kinshasa hari bavuga Iringara, wagera muri Congo Brazza ugasanga nabo bavuga Iringara, ariko byanga byakunda hari abanyakinshasa hari n'abakongo Brazza. Rero natwe kuba dufitanye icyo sano ry'ururimi kibisigura ko tugiye kubimbata z'amateka. Ubundi nimba urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza no ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa.
Mu yandi magambo, mubona leta y'u Rwanda impunzi z'abanyekongo yarazifashe bugwate,
ni mateka birenze no kuba bugwate. Kuko nimbe ugira igihe ufata indangamuntu kaziheza impunzi uziko ari impunzi, ikaja gukoreshwa imirimo ku nyungu za leta. Urebye imirimo dukoreshwa ni imirimo ya z'amateka. Urebye ukuntu baducecekesha, washaka kuvuga ikibazo cyawe bakagucecekesha, bigaragaza yuko ari ukugira ngo batubwire za mateka. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mu by'ukuri ikibazo gikomeye impunzi za kiziba zifite, kubera isano dufitanye nabo, kuko byagiye bigaragara ko kenshi kuri iyo sano dufitanye n'abanyarwanda byagiye bitubuza uburenganzira bwinshi. Natanga urugero, benshi bagiye babona nk'amadosiye kubwo iyo sano dufitanye, ugasanga dosiye yagurishijwe, dosiye y'umuntu urwaye abantu bagasigara bari gupfa, pfa undi yagiye muri Amerika yabashije gutanga amafaranga, yatanze igipangu cyiwe aragenda agerayo. Kindi ugasanga kuri ya sano n'ubundi dufitanye abantu baragenda bakaza bakiyandikisha kuba impunzi, bakaba impunzi, ugasanga bwa uburenganzira buke cyangwa se bya bindi tugenewe bikeya, n'ubundi biri kuba ngombwa ko tubisangira na babanyarwanda kandi natwe ubwacu bitaduhagije.
Ijwi rya Amerika yahawe ubuhamya n'imwe mu miryango yavukijwe amahirwe yo kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu. Abo twavuganye bari bahawe ayo mahirwe kugira ngo ababo barwaye babone uko bajya kuvurirwa mu bihugu bishobora kubitaho, uko byabaga byagaragaye ko abaganga bo mu Rwanda bakoze uko bashoboye bigeraho ubukana bw'indwara busumba ububasha bw'abaganga. N'ubuhamya
mu byukuri pe umwana wanjye ararwaye afite umutwe munini, umwambi wese baramuzi, yatomboye 2012 none murebe uyu mwaka ahantu ugeze, igihe cyo nijoro arafitira ugasanga mu mutwe wese abizicyuye ibyo kurya bikamunanira, icyo umubiri wose kigacucumuka, none hanyuma umubyeyi ndi impunzi ntawe mfite umuntu ufasha, umuntu ufasha ni asere ndetse n'amahirwe aratomborwa agujije isa dosiye yanjye kugira ahagaze ntawe uzi ahantu yahereye.
Ukeka ko nayo yabiri mu zagurishijwe?
Yes, nawe ndeke kuba yabaragurishijwe 2012 kugira isaha. None mu byukuri mwe mwadukoreye ubuvugizi nk'abanyamakuru kwango tuzana ugishyiro cya sere mu byukuri pe nuko tubabaye turabaye
nukuri mukeka ko hari uruhare leta y'u Rwanda bigira.
Ye none si none twamwe kwa kuko ari bande none leta zafite mu ruhare, ntabwo mudutabare nk'abantu bavugize bacu abanyamakuru mu byukuri pe mutuvugiye nukuri pe ubuvugi nukuri pe turapfuye nukuri pe dukora ubuvugizi amadosiye yacu bakore neza niba n'ibindi twigendera handi bafite ubushobozi.
Umubyeyi niba afite dosiye y'umwana, umwana ararwaye najya gukurikirana dosiye ati dosiye yawe uyu muntu yaragiye amaze imyaka 2 cyangwa umwaka muri Amerika n'urugero cyangwa ibiterwa n'igihugu yamuhaye
kandi akiri hano
akiri ahanga bakurikirana bagasanga umuntu atuye ngiyo umunyarwanda bakagurisha ya dosiye akagenda nk'umunyarwanda
akagurishwa nande
n'ese nitwe tuzikora twe baradukorera niba ari abanyarwanda bayakora twe baraduhamagara ngo umugende wabakorere dosiye ukamara imyaka 5 utegereje kandi dosiye yagurishijwe kera.
Mbere abantu muzi byabayeho
barahari, hari nabo duturanye benshi barahari,
dufite abantu bakagombye kuba barageze hanze bari basanzwe bafite dosiye, ariko igitera dosiye akenshi ugasanga umuntu afite uburwayi yamara kugera kwa doctor akamubwira ati nta bubasha dufite bwo kugira ngo ujye tube twakuvurira uburwayi bwawe bukire, atahubwo kuba wokira no kushobora kujyanwa hanze. Ubwo doctor akabyandika akaguha raporo medical, yamara kuguha raporo medical ukayijyana muri installation, iyo igezeyo bahita bakwitaho bakanakwakira. Ariko shoze etonant ujya gusanga nkuriya muntu wari ufite buriya burwayi bumeze kuriya kandi ahawe amahirwe yo kugira ngo ajye hanze, ugasanga umwaka urashize, ibiri irashize, itatu irashize, itanu irashize, igihe yajya kubaza ibyerekeranye na dosiye ye kandi uburwayi bw'umwana cyangwa se bw'uw'umuntu nanone buri kuba bwinshi cyangwa se niko buri kurushaho gukura, umuntu bakamubwira ngo dosiye ntayo ikirimo, akayoberwa niba yaragiye cyangwa se niba kiri ahangaha, bakamubwira ngo nta dosiye afite. Izo ka turazifite ari nyinshi kandi dusanzwe dufite n'abandi bantu bashobora kuba baragiye hanze bari bazurujurijwe bategereje iminsi yo kujya hanze, nanone hagashira nk'umwaka 2, 3, 5 sinarema umuntu agakomeza kuba hano mu buhunzi, ariko wajya gukurikirana ugasanga dosiye ye yararangiye, umuntu wakagombye kuba yaragiye arahangaha, ahubwo agatanga raporo bavuga bati uyu muntu amazina ye ari muri Amerika. Kandi ikindi kibabaje ugasanga nta muntu uhari wo kugira ngo akurikirane ibye.
Mu bamenye neza ko dosiye zabo zagurishijwe harimo umuryango umwe wo muri quartier ya 4 village ya 3 inzu ni ya 5, ni umuryango wa Sebuhoro Muyovu, umuryango w'abantu 10, 3 muri bo bafite uburwayi bwananiranye kuvurirwa hano mu Rwanda. Ni nyina wabo bana twaganiriye amaze kunyereka amasezerano y'ubugure bwa dosiye yabo. Uwayigurishije bamugejeje mu nzego z'umutekano ishami rya polisi rishinzwe ubugenzacyaha CID, ndetse ngo barafatwa barafungwa, ariko nyuma y'iminsi mike batangira gushyirwaho iterabwoba ngo ntibazongere guhingutsa ibyirigiswa rya dosiye yabo. N'ubuhamya burebure tunyuramo twihuta.
Ngize ikibazo cyo kurwaza abana cyane, bakomeje kubakurikirana biza kuba ngombwa ko basanga bagomba kuvurirwa hanze, ubwo babandikira raporo medikali yo kugenda. Ubwo abana bagiye babakura hano bakajya bajyanwa na specioza abajyana i Kigali ku byicaro bajya kuzuza ibisabwa. Ubwo byagiye kugera igihe batubwira ko tugenda mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri dusibira kugenda inshuro ebyiri. Noneho bigitangira turababaza tuti se kandi nta mariage dufite, tukaba twumva ngo bagendera kuri mariage bimeze bite. Baratubwira ati mwebwe gukorera kwa medikali ntabwo mwebwe ari nk'iby'abana, mwebwe n'ibyihutirwa ni ukujya kuvuza, ntabwo bazayibabaza. Umunsi batubwiye wo kugenda baba baratubwiye ngo ibintu byahindutse, ntabwo tugenda nta mariage. Twabona mariage mu gitondo ngo twayibona nimugoroba ngo tubabwire, ubwo wa musore kugenda urapfa. Umva icyo gihe tujya gushaka mariage kitararangije tugura umunsi tujya ku kibuye mariage turasezerana turayibona, turaza turabahamagara tubabwira ko twayibonye. tumaze kubabwira ko twayibonye barongera duhereza undi munsi nyine uwo mu kwa kabiri birongera kwa kabiri gushira tutagiye batubwira ngo byahindutse se biri guhindurwa n'iki hari ibintu twavuze twishe byibuze nguya ngo nabo ntibabizi nose bipfira hehe cyo twakora kugira ngo ibintu bibe neza ni igiki ngo ntitubizi bako ngo byapfuye ubwo barongera baduha mu kwezi kwa gatatu hari mu kwezi kwa gatatu turasibira barongera ngo byahindutse turasibira kuna mwaka tuvuyemo ubwo turongera turasibira naho uwo munsi twasibiye hagiye inguyu wayiguze ubwo bibaho ngaho barongera dushushanya baduha mu kwezi kwa gatandatu none mu gihe mu kwa gatandatu kugeza nako turongera ngo birapfuye kwako natubwiye ngo birapfuye noneho uyu mukobwa Justine abarahamagaye hamagara uno mukobwa utarega buri vantu kwaza kugira ngo dosiye nyiracyahari dosiye nyaragurishijwe turavuga ibi bintu birashoboka ngo birashoboka ngo yaragurishijwe none se ufite gihamya cy'uko ntatubwiye ukuntu yagurishijwe utumva ati nabona nabahereza inomero z'umuntu wayigurishije turavuga nti ngaho dufashe ziduhereze ubwo baraziduhereje ngo bamwita Selesi amaze kuziduha turamuhamagara tumuhamagaye aranyitaba amaze kunyitaba ndamubwira ntese ya dosiye se bari umuyovu wabuzi ahantu igeze kuya ngo ngiye ngo byo ngo ntago mbizi ndabwira ndese none ko mfite amakuru ku ya dosiye abitagihari gusinzi ngo wenda ngo nabyo byanashobwa ngo ntago mbizi ndabwira ndese kuri kubita kure kandi bambwiye ko ari wabuze amakuru yayo ko mu migendere yayo yaba ari wowe ngo ngiye ngo ngiye ngo ngumva nkubwire ngo siyo ya mbere yabiriwe sini ya kabiri sini ya nyuma ukurya dosiye nta gitangaza kirimo ndabwira ntumva nkubwiza ukuri pe wenda uje urya amadosiye y'impunzi ariko ari nzima ako biturukanye n'ikibazo cy'iyo dosiye ifite kizakuzironda izumva iyiza izamenyekana ntabwo izasa n'izo zindi wagiye urya kuko iyo ni iy'ibibazo ntabwo ari nzima
umuryango wa Muyovu uvuga ko aya makuru y'irigiswa rya dosiye yabo wayahawe n'umukozi wakoraga muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda gusa ngo nyuma yo kubigeza mu nzego z'umutekano zabijeje kubikurikirana ntibongeye kumenya amakuru yo wabahaye kopi y'amasezerano y'ubugure bwa dosiye yabo kandi n'ishami ry'ubugenzacyaha mu gipolisi cy'u Rwanda ryabijeje ko wafashwe azabiryozwa ryahinduye imvugo mu masaha make amasezerano y'ubugure bw'iyi dosiye y'umuryango wa Muyovu ijwi ry'Amerika yaboneye kopi bigaragara ko yagurishijwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2017 n'uwitwa Hagumimana Felicien ayigurisha Irakiza Justin amuhaye miliyoni 7 akamusigira n'igipangu kiri i Kigali mu gace katavugwa mu masezerano y'ubugure bigaragara kandi ko Irakiza Juste waguze iyi dosiye yagiye ku itariki ya 11 z'ukwa gatatu 2017 uretse uwaguze n'uwagurishije kuri aya masezerano hanaboneka abagabo batatu basinye ko babibonye ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwemeza ko bwagejeje iki kibazo kuri HCR sanga ko ku iyi dosiye yaragurishijwe ariko ivuga ko ikibikurikirana nubwo inzego zindi zagiye zibwira uyu muryango ko amasezerano y'igurishwa rya dosiye yabo yaba ari inyandiko mpimbano ikiriho nuko uyu muryango kiri mu nkambi kandi kihutishaga dosiye yaba ari uburwayi bwa bamwe mu bagize umuryango magingo y'abakirwaye ndetse bagenda baremba kurushaho nyamara bakabaye baragiye kera bakurikije igihe babwiriwe kwitegura ndetse bakanahabwa n'amatariki yo kugenda bikajya bihinduka ku munota wa nyuma mu buryo bufifitse
duhamagarwa n'inomero rero zo mu komanda ubu wabafashe utuhereye buno ngiye sindi mu byanyu niba muzubwenge y'amaresi nimu yahishe ndambwira ntese ayo marisi ku yorosi yafotojwe buri cyicaro twaya tugisiga heresi none niduhisha no marisi dufite bakayabona ku byicaro biragenda bito ngo ayo yose twayakuyeyo nanya nabwira ntumva muvandi ntiyapfu wavutse iki kibazo nahuye nacyo ntago kinguye neza bigendanye n'ibibazo mfite ibyo kuvuga ngo birankoraho n'ibishake binkoreho nuko avuze ngo wengo ntabinda kugukurikirana ngo wengo marisi ngo yahishe ngo ubyihorere ngo ntabinda kugukurikirana ibyo kubikurikirana tebirwe bihereye biba bityo ubwo ni uko kuri kubona abana banjye babaye batya bose babaheze mu nzu buriya ko mu nkuta babona ko ari inkuru mbare hari ukuntu bajya abana ko buriya abantu bino tuba dukeneye amahanga cyane rwakana ko kubibamo ari ugukenera amahanga ari ugukuririza ariko pe nkubwiza ukuri ngo ibibazo mfite birandenze nkuyu wari ugakwiriye ibitaro dore ntacyo kumuryamisha mu nzu kubera uriya wabagiye ukabwe mfitemo no mu nzu ku buri ukuntu ko mbarwaza ubwo ibibazo mfite akaba ari ibyo ngibyo ari niwe wagiye mu mahanga sinzi niba aragarutse ko bambwiraga ngo bari kubikurikirana sinzi niba aragarutse sinzi niba
Ministre de Bonheur Jean d'Arc uyobora ministeri ifite impunzi mu nshingano avuga ko iki kibazo cyo batigeze bakimenya
icyo ntacyo twamenye cyane ko dosiye nk'izo zikurikiranwa na HCR ni ibikurikirana ntabwo ari guverinoma
turica ariko hari n'abavuga ko bagiye bahabwa amarangamuntu batayasabye.
Icyo ntago bibaho. Ntabwo bibaho twe turi nakubwiye nti turi igihugu kigendera ku mategeko, ntago waha impunzi indangamuntu itasabye kuba umunyarwanda. Gumuha indangamuntu y'ubunyarwanda atabisabye. Dufite amategeko agenga ubwene igihugu uko butangwa, uko busabwa. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ibyo ni ibintu baba bavuga byo kugira ngo nyine birwaneho, ariko ntabwo bibaho.
Ntabwo byorohejwe irya Amerika kubona bemera kuvuga kuri iyi ngingo kubera icyo bita itotezwa, gucunaguzwa no guterwa ubwoba ku buryo gutanga amakuru ari ikibazo, ndetse n'abahagarariye abandi iyo bagerageje kuvuga ibibazo cyangwa bashaka kubiganiraho ubwabo babyishyura bafunzwe cyangwa bagatotezwa mu bundi buryo.
Nje byambayeho cyane kurusha komite iriho kuri ubu. Nashatse gukoresha inama ku bibazo byinshi biba biri mu nkambi bitewe n'ubuzima buba buriho, no kugira ngo umuntu abaganirize abahumurize. Ariko bitewe ni bano bayobozi bacu ari immigration na midimare, ntabwo bemera ko umuntu ashobora kuganiriza impunzi. Kubw'ibyo nashatse gukoresha inama, baraje baramfata baramfunga, baranshimuta mu nkambi. Namaze iminsi 15 mfunze. Muri uko gufungwa kwanjye bahise batoresha indi komite, nje banyeguje bansize n'ibindi byaha bitandukanye kandi ari ukumbeshyera, ari ukugira ngo ndakomeza kuvuga ibibazo impunzi zifite. Donc muri make banga ko umuntu yavuga ibibazo by'impunzi kandi nabo ubwabo badashaka kubivuga, bagashaka kugira ngo impunzi bicwe n'ibyo bibazo byazo zifite, kandi hejuru bakagombye kubyumva bakamenya n'ibibazo byishe impunzi cyangwa iby'impunzi zikeneye, ariko bagashaka kugira ngo birangirire ahangaha. Nabo ubwabo ntawe bifuza kuba babizamura ngo bigere mu bundi buyobozi bakuriye. Waba ushaka kuzamura rero icyo ari cyo cyose cy'ikibazo kubona kibangamiye impunzi, bakifuza kutakivuga. Niyo ushatse kugira ngo kivuge bakakubwira ati turagufunga. Umuyobozi wese witwa umuyobozi uyobora inkambi nka perezida, icyo ari cyo cyose ukoze bahora bakubwira ngo turagufunga. Mbese turatotezwa cyane. Ijambo bakoresha kugira ngo baguhahamure no kukubwira ngo baragufunga, kandi koko byo barakubwira ngo baragufunga bakanabikora. Nafunzwe iminsi 15 ntazi ngo mfungiwe iki, nta n'ikintu nakoze kigaragara cyatuma nshobora gufungwa. Bakakubwira ngo baragufunga kandi bakagufunga bigashoboka, naho bakagombye gutabariza ugasanga bagutanze amakuru adakwiriye. Tubaza no kukubaza ngo mbe ese baguhoye iki, ugafungwa mu buryo butagira impamvu. Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimu cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye, twabuze icyo turi cyo, twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu nta kuduheruka, nta nako tugira. Uburyo cy'umuntu afatwa nk'inyamaswa cyangwa se kimonyo kitafito ukibariza
birababaje. Kagira ngo ndari ukuntu badutabariza bakavuga ukuntu tubayeho nabi ngo wivugaho bakamufasha bakavuga, ariko ababyeyi turarenganye dufite agahinda. Birababaje cyane, biteye n'agahinda. Hari akana kari harahepfo kubona ngashyira mu mugongo ari amagufa kakweretse agahinda kakwica. Urukumva
twebwe icyo duhashaka, dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu. Nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi, umuntu asigaye arwara transfer yo kugera kure ntayo no kugira ngo uzagere ku kibuye.
Kubiza impunzi zaramaze imyaka ikabakaba 14 zitagira icyangombwa na kimwe, zivuga ko byatumye abajya gushakira ubuzima mu bice bitandukanye by'igihugu bafata amarangamuntu ariko batazi ingaruka bizabagiraho nyuma. Mu cyegeranyo ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR yasohoye muri Kamena 2014 ivuga ko iby'ingenzi bigenderwaho mu gutuza impunzi zijya muri Amerika ari ukuba zarageze mu Rwanda hagati y'itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1994 n'iya 31 Ukuboza 2005, zikaba zaravukiye cyangwa zari zituye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, iy'Amajyepfo, Katanga cyangwa Province Orientale. Umubare munini w'abemererwa kujya muri Amerika n'abujuje ibisabwa birimo ibyo tumaze kuvuga. HCR ivuga ko hagati y'ibihumbi 2012 na 2014 impunzi zigera ku 2369 zagiye muri Amerika. Mu mwaka wa 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye impunzi 317 kuyituramo, mu gihe muri 2016 yemereye 318. Nitwa Claude Ganza Munyamagana, nsoreje hadusangire ijambo y'uyu munsi naho ubutaha.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Dushimiye kandi abantu batandukanye bitabiriye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe abatwumvise turabashimiye, tubahaye ikaze kandi nongera kubatumira mu biganiro byacu bitandukanye, cyane dusangire ijambo n'ikiganiro muri Isanga. Hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi ry'Amerika.